inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nawe amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko umwami Yesu yazuye umuntu wari umaze iminsi ine mu mva. Imbaraga z'urupfu ntizari ikibazo kuri Yesu, kuko nawe ubwe yari kuzuka n'ubugingo nk'uko ari n'uyu munsi. Tugiye gukomeza mu butumwa bwiza, turebe uko Yesu yinjiye i Yerusalemu aho yagombaga gupfira. Yesu yari azi ibintu byose byagombaga kumubaho. Yari azi ko abakuru b'Abayuda n'abakuru b'idini ko bari kumurega mu Baroma bakamugirira nabi ndetse bakamubamba ku musaraba. Nyamara kumenya ibyo ntibyamubujije kujya i Yerusalemu. Ubutumwa bwiza buvuga ngo nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu abikomeje cyane. Aya magambo yanditse muri Luka 9:51. Igihe yajyaga i Yerusalemu, Yesu yabwiye abigishwa be ngo hariho umubatizo, ni ukuvuga mubabaro, nkwiriye kuzabatizwa. Nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera. Aya magambo yanditse muri Luka 9:50. Kuki Yesu yagambiriye kujya i Yerusalemu? Yabikoze kugira ngo yihe abashakaga kumwica. Ibi biratangaje. Umenye ko hari abantu bo mu mugi runaka bashaka kugirira nabi no kukwica. Mbese wagambirira kujya muri uwo mugi? Ibyo ni byo Yesu Mesiya yakoze. Yesu yamenye ko icyatumye avuka ari ukugira ngo apfe nk'igitambo cy'ibyaha by'abari mu isi. Yesu ntiyaje mu isi kugira ngo yinezeze, ahubwo yaje gusohoza ibyo abahanuzi bari baramwanditseho kera. Bavuze ko Mesiya azababazwa kandi akamena amaraso ye hanze y'umurwa Yerusalemu ku musozi Aburahamu yatambiyeho umwana w'intama mu cyimbo cy'umuhungu we. Byari ngombwa ko iyo shusho y'umwana w'intama isohorera kuri Yesu. Niyo mpamvu Yesu yagiye i Yerusalemu, umugi yageranyaga nk'umwobo w'intare zishonje zitegereje umuhigo. Reka rero dukomeze isomo ryacu mu gitabo cy'ubutumwa bwiza, twumve icyo ibyanditswe bivuga. Muri Mariko 9:32 haravuga ngo bari mu nzira bazamuka bagiye i Yerusalemu, Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya. Arubanura abo 12 barajyana, atangira kubabwira ibigiye kumubaho. Muri Luka 9:31 aravuga ngo Yesu yihererana n'abo 12 arababwira ati, dore turazamuka tujya i Yerusalemu, kandi ibyanditswe n'abahanuzi byose bizasohora ku mwana w'umuntu. Naho muri Mariko 10:33-34 akavuga ngo dore turazamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bazamucira urubanza rwo kumwica, bazamugambanira mu bapagani, bazamushinyagurira, bamucira amacandwe, bamukubite imikoba, bamwice. Iminsi itatu nishira azazuka. Muri Luka 9:34 aravuga ngo ariko ntibagira icyo bamenya muri ibyo, kuko ayo magambo bari bayahishwe, ntibamenya ibyo babwiwe. Nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvise abantu benshi bahita ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iti, Databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Muri Matayo 21:1 aravuga ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu, bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa be babiri arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu wabaza ijambo, mumubwire muti, Databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. babigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo baziteguriraho imyenda yabo ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu bamushagaye bararangurura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba hose. Muri Luka ibice 19 ku murongo wa 39 aho hakavuga ngo, Abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati, Mwigisha, cyaha abigishwa bawe. Arabasubiza ati, ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangurura. Ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe yumenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe kuko utamenye igihe wagenderewe. Muri Matayo igice cya 21 ku murongo wa 10 aravuga ngo, ageze i Yerusalemu abumurwa bose barashika barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, n'umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana yirukanamo abaruguriragamo bose, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Arababwira ati, byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isega y'abambuzi. Nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero, ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati, Hoziyana mwene Dawidi, bararakara baramubaza bati, aho urumva ibyo abo bavuga? Yesu arabasubiza ati, yee, ntimwari mwasoma ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge? Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise bashaka uko bamwica, ariko baramutinya kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Aya magambo yanditse muri Mariko igice cya 11 ku murongo wa 18. Muri Yohana ibice 12 ku murongo wa 23 aravuga ngo, Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Nukuri nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. None umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Ni Data, nkiza undokore iki gihe, kandi aribyo byanzanye ngo nkigeremo. Data, ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu rubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iy'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nziireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwarirwo. Reka duhagarare hano gato. Twabonye uko Yesu yinjiye Yerusalemu ahetswe ku ndogobe, nuko abantu benshi bamuhimbaje kandi bakamukomera amashyi bagashaka kumwimika nk'umwami wabo. Ariko abantu ntibamenye impamvu Yesu yinjiye i Yerusalemu, n'abigishwa ba Yesu ntibamenye ibiri kuba. Batekerezaga ko Yesu agiye kubakiza gukandamizwa bakorerwaga n'umwanzi wabo ari we Buroma. Ariko icyo si cyo cyari cyazanye Yesu mu isi. Yesu ntiyaje kurimbura ubwami bw'Abaroma, ahubwo yaje kurimbura ubwami bwa Satani. Ntiyaje guhindura iyi si yanduye, ahubwo yaje guhindura imitima y'abantu. Ariko umunsi umwe Yesu Kristo azagaruka gucira abo ku isi urubanza, maze yongere areme bushya isi ye. Nuko rero igihe yazaga mu isi bwa mbere, yaje gupfa kugira ngo abe igitambo. Yaje gukiza abana ba Adamu ngo barokoke igihano cy'ibyaha byabo, nk'uko Imana yabisezeranije kuva kera mu bahanuzi bayo. Dukomeje inkuru yacu, ibyanditswe muri Luka ibice 19 biravuga ngo, nuko yigishiriza mu rusengero iminsi yose, ariko abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru b'ubwo bwoko bashaka kumwica. Icyakora babura uko babikora kuko abantu bose bari bitaye ku magambo ye. Muri Luka igice cya 20 ku murongo wa 1 aravuga ngo, nuko ku munsi umwe muri yo Yesu yigishirizaga abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza, abatambyi bakuru n'abanditsi hamwe n'abakuru bajya aho ari baramubwira bati, tubwire, nibutware iki bugutera gukora ibi, cyangwa se ninde wabuguhaye? Arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo mumbwire, kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga tuti kwavuye mu ijuru, aratubaza ati, ni iki cyabuje kumwemera? Kandi nituvuga tuti kwavuye mu bantu, abantu bose baradutera amabuye kuko bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Nuko bamusubiza yuko bataza uko avuye. Yesu arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo ubwari bwo. Atangira gukira abantu uyu mugana ati, hariho umuntu wateye uruzabibu asigama abahinzi ajya mu kindi gihugu atindayo. Igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu, ariko abahinzi baramukubita baramwirukana agenda ubusa. Yongera gutuma undi mugaragu, nawe baramukubita baramuhemura agenda amaramasa. Yongera gutuma n'uwa gatatu, uwo baramukomeretsa baramwirukana. Nyir'uruzabibu aravuga ati, noneho mbigenze nte? Reka ntume umwana wanjye nkunda, ahari none we bazamwubaha. Ariko aba bahinzi bamubonye bajya inama bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice ubutware w'ubu bwacu. Bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabigenza ate? Azaza arimbure abo bahinzi, uruzabibu aruha abandi. Abantu babyumvise baravuga bati, biragatsindwa. Arabitegereza arababwira ati, none se ibi byanditswe ni ibiki ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka? Uzagwira iryo buye wese azavunagurika, ariko uwo rizagwira rizamugira ifu. Uwo mwanya abanditsi n'abatambyi bakuru bashaka kumufata, kuko bamenye yuko ari we yaciriyeho uwo mugani, ariko batinya rubanda. Mu mugani w'abahinzi Yesu yaburiye abashakaga kumwica. Mbese wamenye ubusobanuro bw'uyu mugani? Kuwusobanura ntibigoye. Umwami Yesu agereranya Imana na nyir'umurima. Umurima w'imizabibu cyangwa umuzabibu ni igihugu cya Isirayeli. Abahinzi babi bagereranywa n'abakuru b'idini b'Abayuda. Abagaragu boherejwe na nyir'umurima gusarura imizabibu, ariko abahinzi bakabafata nabi bagereranywa n'abahanuzi. Umuhungu wa nyir'umurima w'abahinzi bishe agereranywa na Mesiya ariwe Yesu Kristo. Duhita twumva rero impamvu abatambyi n'abigisha amategeko barakaye cyane. Bamenye neza ko ariwe Yesu yavugaga. Basobanukiye ko Yesu yabagereranyaga n'abahinzi babi bafashe n'abo bagaragu ba nyir'umurima, ndetse bikarangira bishe n'umuhungu we. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko banze kumvira amagambo y'abahanuzi, ndetse ni nabo bari kwica Mesiya, umwana w'Imana isumba byose. Yesu ntiyababwiye umugani gusa, ahubwo yavuze n'ibimwerekeyeho bivugwa muri Zaburi, ahavuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Uzagwira iryo buye wese azavunagurika, ariko uwo rizagwira rizamugira ifu. Nk'uko byanditswe muri Luka 20:17-18, muri Zaburi 118:22. Uko niko Yesu yaburiye abakuru b'idini kumukiza banze, ndetse bagashaka kumwica, ku iherezo azahinduka umucamanza wabo. Nshuti yanjye, igihe cyacu kirarangiye. Wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana nibishaka, ubutaha tuzakomeza kuganira kuri iyi nkuru itangaje ya Yesu n'abakuru b'idini. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri ibi byanditswe bivuga kuri Mesiya ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 10. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.